Papa, message this I'm for you. What's up? Messiah, wamena womukwano gw'obubimu basajja ne muganza kanzeyo ababalimba bambi ne musiima ne mulowooza bo bambi banjawulo kunyumiza sitole y'omukazi omusajja gwe yakyawa n'awunga omukazi musanga kumutaasaawo wabweru nga tudde akaaba mubuusa ekizibu ekimuwuuba nti mukazi wattu ayagala ayamba tukamite bambi naŋŋamba byansobera omusajja yanjawa mukazi wattu asula ku mbalaza obulamu bwe yabuza wa mukama bambi yamusobera asula akaaba yamusobera talina ssente yamusobera asiiba asunga ekibuga kyonna asula anoonya yamusobera genawo wange yesebo wange aa yamusobera eyiyo mukyalo abasinga atubalaba ku mawulire ng'omukazi yeserwa musajja abalala batudde amabaluwa ku lediyo badagalwa bambi abandi bagenze na mu makanisa abapasita banansinga emitima bakazi batunga bibasobedde abasinga ne bagenda ku mmindi okwagala okutandikira mu masanyu laba yate ne kugwera mu maziga bambi yamusobera sula akaaba yamusobera talina ssente yamusobera asiibaasunga ekibuga kyonna asula anoonya yamusobera genawo wange yesebo wange aa yamusobera eyiyo mukyalo oyo letigo zebwombabyo omukazi ntabuka nangirira olutalo ndayira abasajja mwasusso joga mwansobedde temukyaswala bw'oba omukoye nkusabye obikkako mukwano okusinga bajeeno ng'akuddemu akasole lengera bubiina lengera leema lengera liima bambiino gyolaba ddoola abamuyise mesaya yamusobera asula akaaba yamusobera talina ssente yamusobera asiiba asunga ekibuga kyonna asula anoonya yamusobera genawo wange yesebo wange aa yamusobera eyiyo mukyalo oyo yamusobera asula akaaba yamusobera talina ssente yamusobera asiiba asunga ekibuga kyonna asula anoonya yamusobera genawo wange yesebo wange aa yamusobera eyiyo mukyalo oyo.
Remember where you got it from. www.djericom.com.